DutchMsafi.com.
Hey, single, single mommy, single daddy, single. Oh, single, single mommy, single daddy, single.
Dusko, on the beat.
Kwenye moyo kote ya kueleweki, damu inazunguka kasa yezeki. Umechezesha maini figo imesheki, na amini leo umechezea seti. Kwenye moyo kote ya kueleweki, damu inazunguka kasa yerezeki. Umechezesha maini figo imesheki, na amini leo umechezea seti.
Natembea niko macho ila naota, mchana jua kali na ziona nyota. Usiku ndo silali kama unanita, 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 baby unanita. Chaki daga daga, chaki daga daga, mama daga daga.
Alostu.
Chaki daga daga, chaki daga daga, maki daga daga.
Alostu.
Chaki daga daga, baki daga daga, maki daga daga.
Alostu.
Kokoto kinikuta tuishi kisera, kuna muda na kumbuka ndo hivyo bachera. God protect me, Melody King.
What you want for me? What you want for me? What you want for me? Yeah. What you want for me?
DutchMsafi.com.
Single, single, single,
single,
single, mama, single,
single,
single, single, single,
single,
single, daddy, single,
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 single, mama, single,
single,
single, single, single,
single.
Hey, single, single, mommy, single, daddy, single. Oh, single, single mommy, single daddy, single. Hey, single, single mommy, single daddy, single. Hey, oh.
Chaki daga daga, chaki daga daga, mama daga daga.
Alostu.
Chaki daga daga, chaki daga daga, maki daga daga.
Alostu.
Chaki daga daga, baki daga daga, maki daga daga.
Alostu.
Nilimpa vinga riziki, kumbe lipanga kuchiti. Ye bingwa kusariti, toba moyo wangu so riziki.
Lumo koko kolumo, kona bake kwa shagawa kiuno. Azuma mama azuma, usukiso nono gono vyote ah ah. Lumo koko kolumo, kona bake kwa shagawa kiuno. Azuma mama azuma, usukiso nono gono vyote ah ah.
They bless you again. Gang gang gang. It's in be like that. Mwana gulam safe driver. Tajiri cheche, pistols empire. Bio bio nyamwezini.
Heya! Ha! Dungi mi mwame di Adam.
Body, body,
body.
Wanangwa vikindu
gang.
Wakisemvule
gang.
Wananguwa mwana mbaya
gang.
Baka kigusa
gang.
Wananguwa majoe
gang.
Webomba mbili
gang.
Kwa mkoremba,
gang.
Kwa fundi na kwa diwani,
gang.
Zaka,
gang, gang, gang,
gang. Webundi.
Kuangwa makali kutoka kwa DutchMsafi.com.